deegaanka uu diinleey gobolka Baayo ka mid ah deegaanada sanooyinka dambe ee sameeyay horumaray shirkadisan dhiniga nololaha dadka iyo adeegyada bulshada balse ay wali jiraan caqabado badan sida walbarashada biyo caafimaadka iyo goobo dhalinyarada ka mid ah daalayaan oo ay ku mid yihiin garoomada bulooniga lugta gudoomiyaha deegaanka uu diinleey gobolka Baayo Ibrahim Maxamed Nuur Kalaahi oo la hadlay warbaahinta iyo ku warbiyay xaaladaha bulshada ka jira uu diinleey wasoona sheegay intii dhinayada walbarashada biyo ciyaaro caafimaadka iyo baahi badan ku jirta isla markaana uusan ka baaqi hay'adaha ku shaqul lehni oo ku jawaabana
sadaxda koor walay wasiirka waxbarashada nin dhagaha dhigay dugsi sar weli maneen kooyn maasiska lana ogaadeen maana horta wasaaradda koofur galbeed intii uu diin deen badan kanata deen manaha ma maanaasha wallan kooda jaabka ka qaaday koodeen silay ma waliba mas-uulinatin ama wasiirinatin deegaanada koonfur galbeed oo maanta oo kulmay iyo wasiirinat aw diinan wali kamid ee deegaamadaas ka mid ah deenta may fadaana horta mana aan koreeyaan mana wasaaradda caafimaadka iyo mayna rais wasaaradu kara arday wasaaradu waxbarashada iyo wasaaradda biyo wasaaradu mana arday oo deegan kale laakin wali fadaana lamadaas sadidaas wasaaradood han deentaana mana arday nin gudaan inta nagadan sidan ka dhaqsa badan deentoon kaleena laankii mana la kun deen deenay le wasiirka walbaase ay leena wasiir baase ma si laakin shaqulkii lan edmidi deensa kaleena lan wel madis wasiirka tilaar la dhaari shaqul lan edmidi shaqulka lan edmidi ya mana arday baahidiya ya ka jarta degmadan awdin marka walisan lana isin waydan ma san wasiiryal amar ma san si hayna laakin walisan ku codsadaana in mayna raayis ee kooytan degmadan degmad nabadaw xaalado ay mana arday i baahiyo injaad ugaatan kuur galan walaal wari ku qabad kortan ku qabtan may kale mana arday hilmaamay hadal hilmaag ma ka dhom wasaaradda mana arday sportiska wasaaradaas wari atsadaana mayna rais malini mana sportiba dhisan wari rooga dhalinyar oo mana had iyo jeer mana arday baloonigaas ay ciyaaraw oo anka dambayay hata lama maalmood ka hor goof gaduud iyo awdiin ya mayna rais anta ka ciyaaray ya ka tartamay geek hata mana geek hata natin dheelahay marka si dhalinyaradaasi oo dhirigelin helan wasaaradda sportiska dhalinyarada iyo wali lana awdiin la mayna rais meelad wasiir naga ta kamidata walaalow mayna rais nibdayaan
dini kal gudoomiyaha deegaanka uu diin leey gobolka Baay Ibrahim Kalaay iyo balan qaadintii oo koron qaado doonana amniga si deegaankaas mashaariic lan ku hirgeliye walaana uu wasaaradaha koonfur galbeed ku booriye intii uu deegaanka booqdan
wasiir kasta mana arday wali balan qaadana intii uu amniga arday una sugna waana baaxooyinka mana anta ka jaragna arag hatin hafis iyo nibad kanag wasiirada dhamaan aanu inshaal qaadana wali otsadaane otsi oo mana arday duduub intan ka jeediyana in baahoyinka uu sheegadahayna neen fududaysan no ulusaysan marka insha Allah taala wali rajeyna otsigaan inta tixgeli doontan wali rajeyna mana arday in wala san hasuusayn leeyma una ta sheegahayna xaqiiqdi mana wali sin sinku guuhaayo mana arday ata ya arday rajeyna
dawladda koonfur galbeed Soomaaliya waliba mashruuc shalgidaysan ay ku fuliyay deegaanka Awdiinle ee gobolka Baayo ku horay saldhiga booliska deegaanka Awdiinle